Yeah. Oh, na 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 na. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
She looks so surprised, then I cut a picture yake ukutani. She said, oh my god, this is kinda love, make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes, I say, yeah, baby, I'm not done. Nam take care, nam fuwa viatu, nam beba mpaka kitandani. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your arms tonight. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your... Amengia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo. Na mkati ya mitindo, na mkanyagia vishindo. Na ningata kwenye shingo, mtoto na marisa nimo.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Karibu kwenye maya kupe daddy love. Believe me, ni vitu wet wet so because. Ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa board, mana ghetto shali fix. Ni wewe tu, this TV on Netflix. Mekwekea midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu, na kubandua kipimpo lafu ilo. Latari, lazima ntefte stimu ya ndo mna vikari. Niwe mahali ni kupe extraordinary. Penzi flani, latari. Kama wadu unanzidia, my dear. Unakarufu flani, unanukia alafu.
Jipangelo siku pigi kimoko, vita tubasi.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Tumijesa mauntamu tu, leo na kugea utamamua. Kusma ungapi ni wewe uneyamua,
yes, so.
Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonye mpaka pua.
Dang.
Funika funua, binuka binua,
yeah.
Vendika vendua,
yeah.
Kama unavyo nijua,
yes,
chubuka chubua, ukinipa na chukua,
yeah.
Nakula huku na huku sama kikibua. Pika ili nimle mpaka mpish. Sijia upaka mkongo ila spiki. Ukikamulia ndimu sinage ubishi. Mana waga na telezaga bila vilaini. Leo, leo, don't slow down. Leo, leo, but the chimbika is going down. Leo, chaga zikivunjika, we go down. Leo, leo, show kalisana sold out.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Kwanza utakuta gang tathari. Konde chopa kana ombali. Tutanza na kimoko cha wali. Cha pili cha jali. Cha tatu takubali. Yes, so kinyonge bu. Situmi puturu wala kidonge bu. Tagila wanalizombe juu. Kauko periodi njo atatubonge tu. Ntakwekea ma movie tu kwa decoder. Uko kishushie ma chips, ma yai na soda. Grand Value, mababa viroba. Njo tukai quarantine, rice kashaweka order. Tumekatazo mabusu, mani rusu. Mata nkutazame nusu, sasi choki. Kawoge ruksa vai, nuka kaa. Ukshani lockdown, nasi toki.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby, would you come to my bed? Dicho lote kwako meni shoot ni me dead. Usifanye kama uja nisikia what I said. Taka ni kutesto ka aim paka said. Okay, you know how we do do. Johnny kupe somo tuko shule ka vidudu. Shida nini pesa zipo tunakweka migu. Ni kubidwe bidu, weekend tuta redo. This, na kama heje shindikana. Tuacha
tuache kukimbizana. Pindwa kadana dana, sijaza kupenda jana. Achana na uvijana, cause you my bae, eh, eh. The brown skin ni kutunze everyday, eh, eh. Achana na mambo ya mjini, you give me some more. Nafama wataki kukona na mimi, I know. Ama unataka twende wape tuka konge row. A special place, yani wewe na mimi alone.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Hatuitaji mashahidi after math, after math. Joni kupetwishin after class. Chagua wanja mechi go down. Na geto mbili Kenya mengine dom town. So binadamu ni creature vera sidika kafichwa. Usiombe uone tako live kama olidata na picha. Na kam kichumwa mchicha. Ataka ungekua preacher. Cha kwanza funga pazia kuna kamera za quiz. To fall in love with the beautiful girl. Kumkaribisha to my beautiful world. Baby baby to the moon and back upendo ni pure. Me Dr. Love sa mapenzi na cure.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby come a baby, bedwa. I feel in a me daddy, manwa. Wakikuchafua na kufua na takata. Njoo kufungule dunia uje kuona chotaka. Kabla kumsugua wakiona muwa tu anadata. Style nyingi za mbwe la milio ndo ya paka. Kabla kumpakata na mladenda. Leo gigi mane kampa papa papa wemba. Bebe flana kwenda, bebe flana ipenda. So hata nkiipa mimo uja naeletea pemba. Vile unaikalia kwa juu kama unataka kutaga. Lafu naibania kwa chini nikikaribia kumwaga. Mambo zigzaga si umezoea wazungu. Leo na mwaga ni wachaga. Wachaga.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom.
I'm coming,
I wanna
baby
show you something that
God
you never see,
it's
never see, yeah, yeah.
Baby I'm gonna give it to you good, give it to you nice. Something that you never ever seen with your eyes. Make the haters where they hate, where they dislike. I'ma roll this waist like I'm rolling dice. Tunyonge kitu flani cha Arusha. Afu tuchome tulane mpaka kusaza. So lazima puturu kuipakaza. Ila ikiwemo mwishoni takuita faza. Rip my clothes off, I like it on top. Alafu limeshamba kama una bulldoze. Sizime taa baby, atutaki upof. I'm gonna deep throat until I fucking choke. You better cancel everything. Baby you know your only plans to be inside me. And I know these hoes up in your IG. But wherever you go, you know I own that D.
Come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom.
Come to my bedroom.
Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Kwanza nikupeleke nyumbani mazesa kwa kujue. Watoto wa mjina siku sumbue. Bade ya mama ni wewe nataka dunia ijue. Baby girl tulia kwanza nataka unijue.
Nataka nikupesho vicheche nisha weka kandu, kandu. Na nisha lose control. Kwangu we ni zedi ya pambo, pambo.
Leo hakuna kuzima taa mguu chaga mguu neti. Kwenye kochi kabati mpaka kapeti. Wendo kiwembe na itana mikeka na yobeti. Kama mapenzi safari kwa kwa shakata tiketi. Talatibu mama, tanitoa roll tapata lawama,
hey.
Baby hivi umefunza na mama. Nani control kama dana dana,
hey.
Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.